It's a funga Lusaka connection. Young Beast bonus on this one, yeah. Steve Diagaj, Mr. Zelumvel, DJ Konex, Jasmine Agaj, Achan, yeah. Commander K Fox, D Max, Achan, Mr. Bonifay Agaj, yeah.
Baramitire mpia jani, mumajipishi sane umani. Paka vyewe bonze bashani, biga kofori umutu shani.
Chabwela pwena kadansi kanyo, hajiwane kasimbo pachitika limuhunya. Wakaona cheta vina, uziwe chevoi, awe,
Nishisha ingira, kikumina inapwa. Nishisha ingira, it's a boy's rich, aka Yanye gangster, nishisha ingira. Inga wafabo ini beo gradibu. Takuri atisha ni twarivesha responsible. Kairi nishi ya pita takuri ukuvesha po. Noti nukusala wondi wonze tie teka po. Ok nishisha ingira. Tuposa madanza ya ine ya mpia. Pati nukushalira. Inga chalira lyoze lukwibila. Kuwaishi wajani atinari chaira. Tunyanda pa biti na power. Tuposa midanza kajero paka power. Pati no lie. Paka zero ni G.O. tulo gangster. Baramitire mpia shani, mumajipishi sane umani. Paka vyewe bonze bashani, biga kofori umutu shani.
Chabwela pwena kadansi kanyo, hajiwane kasimbo pachitika limuhunya. Wakaona cheta vina, uziwe chevoi, awe,
Nishisha ingira,
yeah. Yeah, King Dazzle.
Nishisha ingira,
it's your boy, yeah, Vera. Ma black itazuja matie boni gulo. Kuno osabwela tifuna kuna bakulu. Tifuna kubeola bafana bango seola. Tibize kutelela kweti ufuna kupeola. Mwache tabwela osafuna na kukwela. Tifuna kublaka mabia no maslaka. Tabwela chihoti chika tana kwati brot. Songa chika te mwachanga tiuliko tena dioti. Busy again nifuno vala zen. Mafuna kunifusa atimane on the plane. Iboni again for the piano na kaso. Nisebe tile kutimwela pote na kaso.
Baramikire mpia shani, mumajipishi sane umani. Paka vyewe bonze bashani, biga kofori umutu shani.
Chabwela pwena kadansi kanyo, hajiwane kasimbo pachitika limuhunya. Wakaona cheta vina, uziwe chevoi, awe,
Nishisha ingira,
yeah.
Nishisha ingira,
Nashingira pasati, Nashingira pasati. It seems like ina shingile pasati. Nzelu na dazo send to pange party. Check out the drip to lemon ke mpia. Every month end if any beer after beer. Ikafika weekend if any shini mugia. Ready for the party tie konka my idea. Magero bariko kuno uzafana idea. Ifili mbana filile mwe send to shani. Kuno sipatikiza nga ofo na unkari. We never came to fight itabwela kupati. Weta leta jema so ni feti panty. Look at the black table pazula mitondo.
Baramikire mpia shani, mumajipishi sane umani. Paka vyewe bonze bashani, biga kofori umutu shani.
Chabwela pwena kadansi kanyo, hajiwane kasimbo pachitika limuhunya. Wakaona cheta vina, uziwe chevoi, awe,
Nishisha ingira,
yeah.
Nishisha ingira, Nishisha ingira.
They call me Jasmine, Kak Media Entertainment, Mr. Nzelu, Slick D, King Dazzle, Muri G, DJ Koni 21 Twos, King Shark's Music, Nabonse Pake AC, Nimimona, Nimimona.